Selected Derek Pro, one of the Alam sisters are up. Yeah, the key of us. Kilicho kutoa kwangu kitazidi kukutembeza we. Upendo wangu nilie kupa wote kaumwaga we. Kwa nini sana nilie kosa ilio kanitupe we. Kwa nini sana nilie kosa ilio kaniache we. Kurukune nyinji jena kuwa masika gena kungula wewe. Mukwano munji wena kuwa masika gena kungula pana. Ulivyo nitupa ma baby. Chaluka uno mwana wena kuna njagala kachive chita setuka sanyuka nyonga mula vieko na ewanda basanyuka noka ninzinja mwaba vechimoka na bayo nsula muyenga ninzinja mwaba vechimoka na bayo nsula muyenga libyo nitupa my baby nafuna yonange ya sana kukale kakada da mama wajasiri kudira pana.
Mwanamke msharati, mbona hautulii? Nimesha